Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, KCCA, kitegeeza nti kampuni z'obwannannyini n'abantu kinnoomu baddembe okuleeta bbaasi mu Kampala n'emiriraano, n'asamba gye bigambibwa nti KCCA eyataddewo bbaasi tegenda kukkiriza balala kugivuganya nga baleeta bbaasi mu kibuga n'emiriraano. Akulira KCCA Sharifa Buzeki ategeeza bannamawulire ku Media Center nti baleese bbaasi z'amasannyalaze mu ngeri yakugezesa, wabula nga bazitwala nti za nkizo mu kkendeeza akalippagano k'ebidduka, kw'ossa n'okkendeeza eriko ery'obulabe kubanga ez'amasannyalaze tezifulumya mukka. Buzeki ategeezezza nti ku mutendera guno ogw'okugezesa, KCCA eri mu kukungaanya birowoozo okuva mu bakwatibwako, wabula n'agattako nti omwezi guno we gunaggweerako, bbaasi zino zijja kuba zimaze okusibwa ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Kampala.
Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba fule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogwokutaano guweddeko. Temulaba kati batestinga route bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okweyisa bbaasi, tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati we tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudiployinga nga tubabuulira n'amakubo amakakafu ge bagenda okukolerako, tujja kubanga ensonga ezo zonna ezaabo be kikwatibwako omuli n'abo abali transport industry tumaze okubanga tukanya nabo ku route ki bana abantu ze bagenda okukoleramu.
Kakati Buzeki era alabudde bannyini bizimbe mu Kampala n'emiriraano okubiddaabiriza oba teguli gutyo, boolekedde okutanzibwa ng'etteeka erijja lifuga ebizimbe n'enteekateeka y'ebibuga erya Physical Planning Act bwe lirambika, nga KCCA etaddewo nsalesale wa nnaku 14
okulaba nga ebizimbe byammwe bisiigibwa nga pavement muziterezezza oba muzigabiriza kuba ensinga zamenyeka, nga musimbye ebimuli mu bifo ebyo era mukuumye obuyonjo. Kino tukikola okusinziira mu kawaayiro akataano mu omusanvu mu tteeka lya Physical Planning Act. Omuntu yenna oba nannyini kizimbe oba alina business ikugamba nti oyina okuba nga ekizimbe kyo kisiige, oyina woteeka kasasirowo, oyina okuba ng'otaddewo akapande kikyokolerawo era nga kalaga n'oluguudo kwokerera, olina okubanga atokolera mu kye tuyita road reserve, ate era n'ebifo ebyo nema byetugamba nti biri sensitive, olina kukoleramu business.